The big ba na metro skiza yo. Kuna ugonjwa mpya na nivasa big baba. Villas you go viral, I need a health cover. Nafanya magalao na tingiza frambanya. Zina vibrate kama ufa zanganya. False nine, free to roam and attack. Mina metro, sima scientist lakini to collab. Mboka, sijaing I'm luck. Fruits of my labor zimeletwa na donkey work. Kama rapa na wafadha nkio kwa sitoa guzi remote. Mechi ni day one to killing kama ni ghost. 2026, mina industry divorce. Hang now, ni machui ndani ya ngozi ya kondo. Ebu try kukua wa milionea jiji, ndo utaelewa tumeza kwa chief nini. Mirista kwa wingi na mongo ndi ofisi. Nikingiza mita kasitini na go missing. Mitambao na rap miujiza. Breadwinner susi nilipe peanuts. Bibi ya mutu wana nisaka for a rematch. Naipiga nikaga idia metoka inda riman. Niliapa tuwezi sota tena. Kapa Jill kwa mambling na sijongeza penda. Tuwana roga kama mimi nina madescendant. After Doprano na Maybach ndo inaweza tesa. Tuko missionary na wika OG. Na tabia zangu devilish si kwangi mreligious. Sai wanastuka cause they never took us serious. Asa junior nilikuwa na pasha seniors. Rosafi, toja ndio dati. Mikono juu kausha ikula na kwa parking. When I was broke all my women were nasty. Squeezing kona ganji na spati mechi safi. Flow ni brilliant, the mad genius. Ni big baba, we are not similar. My first mili linipea schizophrenia. Wanashangilia, fisteli ki premier. Kuna ugonjwa mpya na nivasa big baba. Villas you go viral, I need a health cover. Nafanya magalao na tingiza frambanya. Zina vibrate kama ufa zanganya. False nine, free to roam and attack. Mina metro, sima scientist lakini to collab. Mboka, sijaing I'm luck. Fruits of my labor zimeletwa na donkey work. Big baba, mziza, nishalipa fiza term one. Man, you come on a bishana, ni kama kwa form one. Imuaka mina force na sifuati program. Broke rapper kini diss, then I'm never concerned. Kila hater ni fan undercover. Ata kuwafala inataka ujanja. Wesi gwash jumedunga balaclava. Nizo madrezi na kuchocha motherfucker. Live like a pimp, no kisikia nime simp. Johnny tight pussy girl ndo mefanya sezi think. Nina makwela kama iwa ya tajirna. Sichezagi guitar na simbangi R&B. Check my CV, stream my EP. Mini LWG, Karayan Geeks. Kasta funga jua leo nda assist. Vodka gunga, miss goose hizo pills. Nimbaya vile my YouTube sema na wa inspire. Saizo nangoja vitu zifanyike mbaya. Mjaka mfine wa achane na mokaya. Ninge dedi kimbokta kasinge omoka. Tama ya dona alajia kusota. Ndo inafanya niko addicted tumboka. Sina busy ya laundry na beat isha oshwa. Kuna ugonjwa mpya na nivasa big baba. Villas you go viral, I need a health cover. Nafanya magalao na tingiza frambanya. Zina vibrate kama ufa zanganya. False nine, free to roam and attack. Mina metro sima scientist lakini to collab. Mboka, sijaing I'm luck. Fruits of my labor zimeletwa na donkey work.